ebube njebe jebe naba naba chukwu dị ebube o nwere isi mbido nkọ na-enwe njedebe
Chukwu dị ebube, o nwere isi mbido nkọ na-enwe njedebe.
Chukwu dị ebube, o
Mwambaro zobya no yere mapa o ezichukwu. Mwambaro zobya no kenna to benu chukwe ti chukwe
kenna bi ara ga o esu chukwe onye bi ni ba ira ga ga o esu chukwe
iya nyiro mu me na me go ya o esu chukwe iya nyiro mu me na me go ya o esu chukwe
kenna bi ara ga o esu
chima di ara ga iya tiri mari kana dere ya mpe o esu chukwe iya tiri mari kana dere ya mpe o esu chukwe Oh, yeah, can you buy me a lot of it? It's too quick.